Ministry of Finance wa kunsonga ezebyobulamu mu ggwanga Uganda yewanyi bwe itegezezza nti okuvanga ennaku z'omwezi ogw'25 okutuusa olunaku olwaleero nga 28 tebannafuna muntu mulala yenna akwatibwa ekimba eky'Ebola. Uganda erina abantu abali 7 abakwatibwa ekimba eky'Ebola, kyokka okusinza ku muteesiteesi omukulu owa Ministry of Finance wa kunsonga ez'ebyobulamu Dr. Dana Atwine ng'ayogerako eri bannamuli ng'asinziira ku Uganda Media Center mu Kampala, yategezezza nti okuvanga ennaku z'omwezi 25 okutuusa olunaku olwaleero tebannazuula muntu n'omulala yenna akwatibwa ekimbe kino. Onategeezezza nti embeera eno eviridde ku mbeera y'okuba nti bataddewo embeera yonna okusobola okuziza ekimbe kino okwangira kisaasaana, newankubadde waliwo abamu ku bantu ab'enjawulo abagamba okuba nti bagenzi balaga obubonero obw'ekimbe kino. Agenze okwogera ebigambo bino owa Nabbasi abaddewo nga mato akunkumula.
Tunaba kubaako abeeyongeddeko, naye ennamba y'abantu abali contacts betugamba nti abali bo beeyongeredde ddala, omuwendo gweyongedde. Guno guyitidde, kino kivudde kuba nti abantu baffe abaasooka okuba exposed baali basawo, ate abasawo balaba abantu bangi be baali exposed. Jjukira omwami yafa yali mu ddwaliro, n'abaddako nabo baali mu ddwaliro. So kitegeeza nti ennamba y'abasawo baffe abali exposed bo bangi beeyongedde okuba bangi. Ate jjukira nti n'abasawo abo balina famire zaabwe, so ennamba yeeyongedde. Kubanga ate n'ekirala tukyalaba omuwendo gw'abantu betuziiza ku boda, abamu abajja nga balwadde nga baagala okujja okufuna obulwadde wano kubanga bafuna.
Bwavudde awo n'alwoka ategeeza nti nga batwala ensonga ez'ebyobulamu mu ggwanga Uganda nga bali wamu n'abatwala ensonga ez'ebyokwerinda bakkaanyiza kimunga nkuyega okusobola okuggala ensalosalo za Uganda n'eggwanga ery'e Congo oluvannyuma lw'okubalukako ekimbe kino era nga kyatandikira munda mu ggwanga ery'e Congo. Kyokka abantu ab'enjawulo abaakwatibwa ekimbe kino be babadde bagenda beeyambisa ensalosalo zino okusalekera egy'okuva mu ggwanga ery'e Congo okujja mu ggwanga Uganda, kye bagamba kye kibadde kiviirako obulwadde buno okwongera okusaasaana ng'enteekateeka y'okuggala ensalosalo zatandikiddewo n'ekiruubirirwa ekyokulaba nga babeerako embeera gye basobola okuteekawo eyinza okukendeeza ekirwadde kino okusaasaana.
Ensalo yaffe etwawula wakati wa Uganda ne DRC yakubanga gaddwawo katono okumala wiki 4, wadde nga tetwakitaddewo wano. Kigenda kutwala wiki 4 tulabe embeera komewo babuulire. Ekyokubiri, tusaba abakulu baffe abakuuma ku boda ne ku airports baddamu okukkiriza abantu bonna abatambula okujjako abo bokka abalina special consideration, bano be abantu abatwala ebyobuyambi nga batwala eri, nga batwala mu babundabunda oba mu bitundu ebiri vulnerable nga baagala okutwala obuyambi ku bantu abo. Abalala abanaaba batwala emmere oba ebyamaguzi, naye n'abo ababa batwala ebyamaguzi tetwexpectinga ferry etwala ebyamaguzi abantu okugenderako bangi, abo tetujja kubakkiriza.